이해봐봐. 아, 아, 네. Oh yeah. Oh yeah. Oh, oh. Morning, morning, yeah, morning girl. Bazaliawa. Ali, billionaire. Wama love you, oh, oh. Ila uwe kwa vile, eh, itaishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na 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 ah. Inacho we sherie. Tabaki na nani yo. Mintalia lia. Mintalia sana. Talia lia ah. Mintalia sana. Nisuezari na chokwa ama umetekwa na wazana kufikiri majibu sipati na moyo unachosha akili kwa mapenzi ya kufosi kupenda pasipo thamani kwangu tabani si sawa ni bora unipe moyo wangu nifiche miswezani na wewe ah, 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 ah. Moyo unanendamu